Shiyangene to no machema. Logo ge. Loyang mangalisa. Logo ge. Loyang mangalisa. Mangi. Mangi boni dandane. Ea isheli. Apansi gumchuzi. Loyang mangalisa. How, how, how. Ngai buza. Ngai buzi kamala. Ngai pendulanga. Ngai pendulanga. Yabeka phansi yaseyakhala izinyembezi izinyembezi nomathemba nomathemba wangishiya sele ngedwa kunomathemba nomathemba wangishiya sele ngedwa kunomathemba mama unomathemba mama wangishiya sikulele sele ngedwa kunomathemba mama unomathemba mama wangishiya simnambi sele ngedwa kunomathemba simnambi sele ngedwa Sekulu nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
Boya nomathemba
Semnambi tu nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
Boya nomathemba
Semnambi tu nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
Boya nomathemba
Semnambi bam nomathemba kodwa
yini
saxabana
You're listening to ICANN, and this is the International Dance Hour. We're going to hear music from France and Cuba, the Congo, and this song from Italy.